like I do.
Jessica Fefe, who many funga basika milisa sentence. Neski and Jeffany Kalikanje.
Only you make me spontaneous. You make me feel courageous like a boom. Unanifanya niwe generous. Waka 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 waka.
Unanifanya singi, unanifanya riley. Tena expensive, always you kuni buy me. Nina jeni yaho, madi mona ni time me. Niko into you, nani ya koka malaini.
Alaka laka do. Kinetic, papa tu bampo kini pa hat-trick. Nina lamba breakfast, oh, lunch and beer na dinner. What a good feeling, unanituliza
mtima. Unanifanya singi, unanifanya riley. Tena expensive, always you kuni buy me. Nina jeni yaho, mande mwana ni dime. Niko into you, ndani yako kama line.
Alaka laka do, alaka laka do do do. Alaka laka do, alaka laka do do.
On the